FBM baby, this is not the usual music. Afefebusiwo, time for history. Yo, check one two, mpaku matute wejusa gwe matu. Nzize kunyumiza ku history ya Uganda yatu. Neba president abajifuze gwe mwana watu. Tribe nyingi na yera fena tulibantu. Leka ntandike ne 1962 Uganda efunye independence bana batu. Esanyu mu bantu bagamba muntu ku muntu. Anti abazungu bakivudde mu fa bali mu kintu. Byali byakutesa gwe buza kukawesa. Era first president yali Sir Edward Mutesa. Kuruda Mutesa, wali woka kensa. Gwebawa wa prime minister Milton Obote professor. Nga waji saa kavanga kanzi jukino mwaka. Gwali lukumurenda mukaga mumukaga. Obote akula ataka uwa kaba kenteba jiwambi. Aje wombu nubu akaba kawo yono yobote wanu. The only one. First forward kamtwari m 1971. Aina commander we womu gwe yari ayinanga ya mwesi gaboyi. Nimbuna kuna kuna obote raba kwa furumana agende Singapore. Amini musajja we bwatyo na mukuba kalipo kusimu kwenyini kwe ya mugambira mbutoda ateto koze sampaka kuba sagara na kutta oyono yefiru di masho si joni masho controversial for sure bidie vya koti masho yali essential mbu ate ubigi ratio gosire bimu wanombo bili confidential abalabe ya ina banji ngateba mwagara wachirikiria nyerere na rumba uyo kuvedia Tanzania konaba yekera guamini get out of here uya duselibia ya fila Saudi Arabia nga bomanyi buli omu kunsaba n'olunaku lwe era president eyaddako yali Yusuf Lule yafuga mu ennaku bwezi tyonkaga mu munaana era terwarwa naye bwe bityo ne bimwegaana kiruma ng'akunyumiza ate bwato yakulwisa president eyaddako yali Godfrey Binayisa yafuga y'emyezi gyebu bwe gityo 11 awo naye entebe bambi ne bagimujjamu bw'olaba engeri bino ebintu ebyaddala gye byakyukanga ng'onoonyereza ebyaddala kizibu osanga eyaddako yali yani yali pono muwanga yafuga yenna ku 10 nga naye tachapanga one bisirikamu ne bakola wakakika kawamu ne katwala munga bwe batereza mbu bwe biddamu nga filimu bwenyuma ne baleta yo party tu awobote we yakomera awo nga obote tu 1980 byali bidala kankubulire obota sawa kalula abantu berondere ani gwe bagala Uganda yabo ajikulembere dipi yawerezani kawanga semwogerere bagamba ye yawangula naye byakoma mawulire UPM yaweleza Museveni ajichikirire bagamba yafuna 1% in the whole country echidako nasara womwe zikaji ingira ngo yaddako tewali mulala titokero lutwa nkuwa marwapu yemese kalenji wabutwa atututuke mpaka 1986 awo wona Uganda bambi country lacks indaira umazima ga katonda aliye yo mu heaven mbwe echidako ne Uganda nefuna yo Museveni mu bufunze Uganda yakafuna ba president mwenda na eteri yali avudde konga abantu we balonda
at this the legend production.